This is an MUT Radio podcast.
Angihambi ngedwa namhlanje in celebration of their 50th anniversary. Ngiphethe ubaba uBlack Moses Ngwenya. How are you feeling, sir?
Ngiyaphila mfana manje njani?
Hayi, siyaphila thina sijabule nje ukuthi sibe nawe namhlanje.
Okay, hayi nami ngiyabonga ukuthi nisimeme sibe khona la namhlanje. Siyaqala nokuza la.
Hey, sibonga nakho ukuthi ngigcine senijika niza nangapha. Siyazi ukuthi ni busy, kuningi nikwenzayo.
Yes, yeah, kuningi sikwenzayo mfana. Sizo thula i-album yethu yes 50. A 50th anniversary yes, yeah. Old brothers. Ngithemba ukuthi nawe bungakazala ngaleso sikhathi.
Ayenge ngama 1970s. Ngicansi nobaba wayesamncane naye lapho esayintwa.
Yeah, hayi kuhle kakhulu mfanami. Ngiyathemba nontanga bakho bazozwa namhlanje ukuthi lo music of Soul Brothers uphumaphi.
Yeah. No, ngithanda ngoba sesithintile nanokuthi uqala ngilapha na ngo ngabo 1975 kuhlangana uBlack Moses ehlangana no Baba Masondo umntaka.
No zenzele emchunu nantuza mthetho ngoba bese 5 ma skanda leqembu.
Ni hlangana trigalo.
Trigalo, yes. Yeah. Mina ngalezo nkathi bengidlala nezintombi zesimanje manje under Igalo Record Company. Bona bafika beqhamuka like KZN bezofuna umsebenzi eGoli. Bathola sahlangana ke ngalondlela ngoba besi almost same age.
Yeah.
Nabo but mina bengincane kunabo, bona bebethe ukukhula kancane mhlawumbe ngo 5, 6, 7 years old. Iminyaka. Bekuthi ke uma ngabe siqeda ukupractice nama band bese wadlalela sihlangane sizijemele nje, yabona?
Yeah.
Ngoba mina ngakhula ngidlala i-jazz futhi bengifuna ba u-jazz organist. Umbhaqanga bengawazi kahle ngoba ngisho ukuthi ngizalwa eSoweto eDube lapha.
Yeah.
So ukuthi uma ngabe sesizijemela nje nami ngizama ukufunda lo mculo wabo. Umculo wabo bengana keyboard bokuwa guitars only. Yabona? Then ubaba uzimanda be producer at that time wasiza sizijemela nje
ubavala
uvalanzimanda, yes, wajabula kakhulu wasethi hey bafana please ankandin ingoma ezimbili kuleso nto lizayo ngifuna unirecord. Kwamba kanjalo ke kuthe okay sahamba sa okay sa recorda lo single ama single la ama 45 yabona la mancane.
La mancane.
Yes, ama record kodwa.
Eh ngiyabona.
Ebena ama side amabili u A no B kuphela. Before kufika ama LPs yabo. So say recorda le ngoma after that sahamba sayithola eZimbabwe. Nentombi zesimanje manje siba si backing band yabo. Yabona.
Ni hamba nonke uma ngabe ni backing band uwe nabo obama sonto noma.
Yeah. Ngaleso sikhathi ke bese sihamba sonke sesibhekisha pa intombi zesimanje manje. Sithe emva kwenyanga sambili masibuya ayisezwa abantu bekhala left and right, but hey bafana le nto yenu isithengise yabo 60,000 copies.
Yo.
Isikhashana esincane nje.
Iphumile.
Iphumile, yes. Hey. Kwathi ukuthi nathi siyajabula siba excited, yabona? Besingacabangi ukuthi well mabe besizidlalela nje singabafana si backing band yeband azange sicabange ukuthi ngenzeke ukuthi sishaye hit nathi. Yabo kwenzeke ngalondlela nje wathola ukuthi hayi after that nonzimande wajabula ne company ke nabelungu bajabula. Yazi abelungu bafuna imali.
Babona imali
phela. Babona imali. From lapho kazange sabheke movie mfana saqhubeka sayenza umama ngasibongile. No 76 senza, yeah, senza nabo mantombazana yabona lawo mahito doctor. Yeah, kuze kube manje ke ngoba nathi besithanda lento sahlangana ke saphuma kwanzimande sasizenzela ke thina ama shows sis producer food, yabona? Azange sabheka move from there. Njengoba iSoul Brothers ihambe yonke leminyaka kuze kube manje.
Le hits le anything man says Zimbabwe. Abantu bekhale ngawo umshoza wam.
Yes.
Yona umanje ubani oqhamuka no nayo le ngoma uthi hayi asha umshoza wam.
Ushotshunzi manje wasizwa sifundisana leyo ngoma ekatuza mthetho. Wayesethi hayi yenzani yona le ngoma bafana. Sahlangana sihlanganisa amakhanda ke sonke. Yebona ngoba angeke ukuthi ngoma ibhalwe ngubani ngoba lo ibhalile akwazi ukudlala i-keyboard noma mhlawumbe ibhalwe yimi angikwazi ukucula.
Kubanjisene,
yes. Into vele besithanda kakhulu as Soul Brothers ngoba manje lento eyethu sonke fanele sonke sifake amandla kuyona ukuthi iye phambili. Yebona ithandwe abantu kungathiwa le instruments idlale kancane le idlale kakhulu yabona iyona ke into yasiza as Soul Brothers ukuthi si qhubeke ngalendlela saqhubeka ngayo
no ukubambisana
yes
because kunabantu uma ngabe nifika nasegala abantu abanisizayo ukuthi nikwazi because ama label anazi iitori esizazi ukuthi abuya arobani
afakunyawa
abuya enza into eyibhece kodwa kubuya ngazi ukuthi kunina bekunomuntu obekhona obelokhu entshela ukuthi nihambe kanjani isound ingayishintshi ihlalani la.
Yes, bakhona ama-producer akudala ke bakhona uMoses Dlamini ngoba kunzima manje sasheshe saphuma kuyena kwaba khona uMoses Dlamini sebenzisana nabo noStand Inkosi. But ukuthi egcinene sagcina sesizenzela ngoba sazi yonke into enzekayo.
Yeah.
Yabona ngoba bona labo bantu bebengabona abaculi abeyoba producer nje nakhona ubone sometimes mase studio ukuthi ulwazi unalo but akanalo ulwazi okutshela umlungu yenze nje.
Yeah.
Yabona ujabulela yonke into isho umlungu. So manje ngobekisikhathi la sesifundile sesihlangana impilo ukuthi hayi nathi ngazenzela masilento sazenzela ke.
Kukhona lo ukuthi manje la ngibalekela igama lakhe but angazi noma uBrazix noma othi hayi asiphume kwigala sivele siqalise Soul Brothers Records Company.
Oh, Babu Stand Inkosi. Babu Stand Inkosi. Ilawa babefunde kakhulu futhi kuna ana political something la kuye. Yabo uyena wathi bafana senenzela kakhulu labelo ngimali asiphumeni sizenzele. Ngo-1985 langempela senza lokho saheha namanye ama-musician njengombokweni ingame isitimela sasezola sasirekhoda under Soul Brothers noTisha Nzuza. Sa creator nema-backing musician ethu sabanika igama lethi Church of. Ngoba lelo gama lemChurch of sanikwa uKansas City. Yabona kuba khona umntshotshovu kakhona uthisha kuba khona umbongeni ingema yabona iyaqhubuka nje ikhampani kanjalo iphethwe bebethe ngasisikhathi Black Own Record Company. Yabona hayi saqhuba kwahamba nje kahle iminyaka nemide yabo until babu unkosi washiya emhlabeni. So saqhubeka noMoses Dlamini naye washiya emhlabeni sasiqhubekela ke thina
naqhubeka nayibamba.
Sayibamba ka. Kakhulu futhi. Bahlanya abantu.
Ngiyathanda leyo ukuthi niyaqhubeka nibambe ngoba namanje sisifika manje sesicelebrate 50 years.
Yes.
Ingenxa yakho ukuthi anifuni ukuthi niyeke indaba ye Soul Brothers.
Yes, mfana wami. Besinokucelwa abalandeli. Basho ukuthi bafana please ningahlukani. Le nto eniyenzayo abekho abayenza njengani. Yabona ngoba kuthe mase siphuma kwanzimande sahlanganisa amakhanda kusaphila nozenzela.
Yeah,
sasithengele insimbi zethu bezingakaduri njengamanje insimbi sathenga namakhumbinyana ukuthi sikwazi ukuthi masifuna ukuyodlala Eastern Cape
ngikwazi kuyihambela
siyazihambela. Yabona silinde ukuthi baze basiqashe. So ngasho ukuthi leyo nto leyo iyona yakhuphula kakhulu Soul Brothers ngoba besidlala yonke indawo. Yabona emamine onke amamine bese wadlala Eastern Cape siya nalalelimpompo ngalesikhathi bebizwa i-Eastern Transvaal. Yabona bokuthi ngonyaka nje sizongeza iAfrika yonke iSouth Africa yonke amashow esizowenzayo. Kwajoyeleka nje ukuthi masiqede ukukhipha iCD siyahamba sodlalela wonke lama ama towns lawo nama provinces. Yona nje akhuphile Soul Brothers, Bon Soul Brothers, singathandwa amaZulu kuphela, ithandwa amaHlangani, ithandwa amaVenda, ithandwa abeSotho namaXhosa.
Mm.
Yabona, sayibamba kanjalo eSouth Africa yonke.
But khona naleso siloza nayo mangabe ufika kuYoung Brothers ngaleso sikhathi.
Oh yes. Oh yes. Yabona ngaleso sikhathi. Bebezibizi Young Brothers amaSonto nozonzela. Bafike goal futhi bebedlala iginqe ezintathu yabona ukuthi makufika le onkani engidlalayo mina ngoba mina njengoba ngisho nje bengikhula ngifisa ukuba jazz music organist yabo kwathola ukuthi mangifike esibayeni school mangidlala jazz yam masthoda nje njengasebutswana abayizwa kahle into engiyenzayo lokukutiza ukugijima
ayibanyakazisi
le cha ayibanyakazisi Ngoba khona kabo baba bebedlala accordion omunye boku phakathi something u Jack Mphakathi wase Eastern Cape nomunye kuthi olvuno yibe bebedlala amankosti inkostina lapha ama accordion
oh Mshaya Mfilijo
ngini langa u Ulufuno sisebuthwana wacela uthi hey ngoya ngifuna ukusebenza leyakho kancane ngathi accordion makids vele afana
oh yeah
oh abantu bacela ama encore kathathu ndoda eshaya just melody yabona angakuchiye makuchiye njengami yabo bedlala nje imelody eculayo aye abantu bahlanya bo bahlanya abantu eh nami ngamonti lana okay uzodlala yena bahlanya mase ngena mina ngishaya la masolo wami nama Nala majest. Avel bambuke nje abantu. Ula ngabona khona uthi a la ngisindawo ne wrong fanele ngichange. Ngiyabona ngasengifunda indlela abenza ngayo ukuthi iba simple iba ne melody umuntu ekwazi ukucula noma ingoma seyiphelile. Ngiyabona ngayibamba lapho ngaqala lapho kushintsha ukuthi no la ngisindawo ne wrong angengigxile kakhulu kule nto yenzwa yilabantu.
Yabona ukuthi abandaba ayithandi
kahle. Mm. Especially i-jazz phela ithandwa yilabantu abasemalokishini okanye laba bathi bazo music. Yabona? But umusic wesintu ukuthandwa noma ngabe uyeza ukuthi uculwa ngani lapha noma awuzo but my rhythm ihlangene tight.
Ngiyathanda because isiqinisi yiso leso esenza ngisho nabelungu bathi hayi Magdalali Soul Brothers siyanyakaza.
Kempela even apheshe bebesho uthe your music is unique guys anga abazi senza ngani. Yabona but indlela esenza ndlobala ngayo nathi.
Yeah.
Kule kuloshuno umculo. Yabona. Kuze kube manje kazange silahle lonto ngoba manje we cannot change. Lento esidlalayo ngoba sekufika bo Brenda Fassie sekufika bo Chico sekufika bonke labantu khona saphazamiseka but said no lento siyenzayo iyathandwa abantu abaningi even outside South Africa we cannot change it yeah
na ngiyathanda i because uqale vele umuntu obefuna ukushaya ipiano as i-jazz uma ngabe ikuphi la uqala khona ukubona ukuthi yazini lento engifisa ukuba yiyona.
Aha.
Kungenzeka.
Yes.
Ku possible.
Okay. Kushuthe after Soul Brothers sikhona ke sihamba.
Yeah.
Ngabo 85. Ngaze ngithi man ngase ngicabanga ukuthi no, awuthi ngiphindele emuva kulento bengifuna ukuba yiyona.
Mm.
But ngangasagcile ku jazz kakhulu ngashanja ama instrumental. Kona instrumental ambenge wenze bathu Black Moses M2 M1 M3 yeah kona ma Crocodile Rock Club number M2 nabo taking over bazithanda futhi abantu lezo zinto zingaculike izinsimbi zonto yabo bazijabulela abantu ngaqhubeka nabo M1 sengu M11 manje so ngizama ukuchaza ukuthi azangisaphindela ku jazz but I created
something else
yeah
ngayithanda leyo enye into engangithi uma ngabe sikhula because ubaba wayena ukudlala ama DVD ngaleso sikhathi uma ngabe sikhula.
Okay.
Amayembe, amashirts lawa. Hey, nanihlezi nina amashirts nje enawo.
Kakhulu.
Athi nje Soul Brothers.
Yes. Yes, kakhulu bekunama shop uthi njalo masokhiphe album sekulo shop. Okay, bazosithengisela basinga ama discount bayazi ukuthi aba promote into zabo. Then lo shop besaqhubeka naye iminyaka eminingi mhlawumbe over 15 years. Dibles mangabe ngoba besiqhotha like every year. Yabona nalo shop baby keep ama set amasha all the time. So go promote ngalondlela and nathi kwasinika igama lokuthi ama set Soul Brothers. Yabona.
Ubona nje wona Soul Brothers.
Kakhulu.
Nemdanso.
Yes.
Nini ben ga perform nje kuphela ukuthi hayi siyacula
siyacula yes
sishane ne
okay yes yes
ben dancer futhi
yes masondo yena bephiwe kakhulu lapha ekuqambeni ama routines a choreograph yebo yona futhi ndiyasikhuphula kakhulu leyo ngoba nje bebengacule bamile nje ngathi lenye inhlobo yemusic yabona abantu bebethanda nokuthi khona movement eyenzekayo uma ingoma idlala
yabona
naloko futhi bokuthi be ibi isenza ukuthi nathi masidlala ishow asidlali njenge CD. Okay, siyaqala njenge CD ukuthi mase phakathi bejabe bese siya kuba khona into ezifikayo. Yeah, into ezifikayo kuthi nasishintsha ingoma until kuze kube enye ingoma yabona
manje. Ngobuni buhle liphansi.
Yeah, mina azangidance. Angidance.
Bungazizwa ngazuthi ngiyaphuthelwa ke la.
Usumbona
ejuluka lapha enkundleni.
Hayi lotho. Ha, ngikwazi ukudansa ngakutshela nangiphumelela. Mina ngijabula kakhulu bangila.
And we are dancing impela.
Yes. Yes.
Kunale ngoma desiyidlala nje mama wami kune part la bekudedela khona.
Aha, aha, aha. Vele zonke ingoma esizenzayo kukhona la kufika khona isikhathi ukuthi ha keyboard manje.
Yeah, yeah, well. Uma ngabe ubuka manje isikhathini samanje kuse mhlawumbe singabuka kwipiano angazi noma kuze noma uyalalela amapiano lokho ogqomayo.
Oh
man.
Yes, ngiyangilalela lokho kumnandi futhi. Yabona kwenzekile ukuthi picking up this thing nga approach lo mfana lo. Oh good kuma piano ngoba ngiyambona mangibona lapho
ugabza
ugabza yes uyazama ukwenza lento engiyenzayo yabona uyazama ukwenza lento engiyenzayo into engibonayo ba creative ku rhythm ma rhythms abo ajayivisa wonke umuntu bayashaya yes uyashaya ngempela kuyasho nje ukuthi well uyena ugabza umfana omncane mina ngumntana yabo.
Ukuthi ngiyathanda ngoba uvele wabhamisa yena naye bengicabanga yena ukuthi indlela ayishaya ngayo i keyboard iyangibuyisela nami endleleni obuyidlala ngikhona.
Yes.
Kuyikona ukuthi phela ke.
Yes.
Kuyana ukuthi ubani osemkhulu endimeni.
Yeah, uqinisile mfowami. Ngazama ngimamproach mhlawumbe usebhizi uzophinda abuye kimi.
Hayi.
Ukuthi content ngifuna kuyenza naye.
No ngoba cause angitsi no Black Coffee.
Aha.
Sike sabona ukuthi usebenzile naye khona ingoma iChameleon.
Yes. Yes, naye Black Coffee. Wang approacha yabona nami ngazi ukuthi uzwani kumele, yabona. Sahlangana kwenye office lomlungu bekade esenzela something. Washo uthi hey baba ngiyajabula ukubona man. Yafisa ukuthi sike senze something together.
Yeah.
Yabona? Mina ngase phela mina Black Coffee ngidlala umbhaqanga. Yabona lo music akho owenzayo angkwazi. Yabo kanti na contestile. Yabona ma wafika ekhaya. Wafika ekhaya hamba nalomfana uculo the
song. Culo the song.
Aha. Bobabili. Yes. Bafika ekhaya bafaka ingoma yabo lapho computer athi dlala noma yini dlala noma yini ngwenya wangizwisa ke ingoma zabo M2 lezi ngabe ngizenza kudala nabo M1 ngabantu ofuna into enje Angase ngumdlali lakhe. Nama didn't know ukuthi leyo nto izoba big as it was, yabona. So after that, wangitshela ukuthi hey, yazi ingoma le sayenza ngoni. Wonke ama DJs awaphuma ngendlela. So ngicela siyokwenza ishow eThekwini, ngifuna ukwenza iDVD. Ngathi ayanginankinga. Yabo seza ke la eMoses Mabhida sayenza lo DVD Africa Rising.
Hayi impela ngaboni uza naye impela.
Impela kwaba njalo. Nami ke after that sengihambe ngivinjwa intanga zenzu. Hey, usubonile kuvinjwa ka Black Coffee. Wona Black Moses uthi ya. Yabo igama lami lakhuphuka ke futhi eyintanga enzeni. Yabona.
Kuhlangana no Black nje.
Kuhlangana no Black.
Goma sakhuluma nangakho ukuthi senze isiqiniseko sokuthi Soul Brothers isound yakhona ayifi.
Yes.
Ayindawo iyahlala.
Yes.
Le album entsha enikhipha manje.
Yeah.
Ithatho wakho.
Yes.
Uma ngabe niyenza isifiso senu kusayikuthi niqhubeke ilegacy.
Yes. Kusese lokho mfana wami nokuthi ke le album ehlukile kuna wonke ama album sihlale sitwenza. Lena ke kuthe last year mangicabanga ukuthi ngizokwenzani kulonyaka.
Yeah.
Ngase ngiya kuma archives ethu Soul Brothers ngoba ngenhlanhla ke ama album maningi siwa rekhode kwami ekhaya. Yabona. So na ukhona umqondo benginawo ukuthi khona ingoma ezingazange zip phumelele kulama album bese wenza kule minyaka endlulile.
Yeah.
And well abe amade boku amadema ngalezo nkathi. Lezo ngoma ngoba zanga ziphumelele ukuthi zingene kuma album. Ngase ngibuyele emuva ke ngiya kwa archives ngenhlanhla leyo ngathola lawo amademo kuma sonde bekade waculile roughly.
Yeah.
Yabona. Ngase ngiwa pick up ngapick up ben ngenza i-rhythm entsha kuzo zonke le ngoma zo 10 ukuthi lama voice ahambisane nalama rhythm engiwenzile for lama voices ngenhlanhla leyo sekhona lento AI njengamanje.
Yeah.
Uyakwazi ukuthi voice yomuntu ushintshe ama note abe lento oyifunayo nomuntu ongaculanga ama backing voices.
Yeah.
Khona ama programs ama applications la owenza ukuthi ufake le voice la bese ushintsha ama notes kube ngathi wena enculile kanti akuyena. Yabona ama backing voices ama harmonies like. Yabona. So ilethe ngiyenzile ku most ale album and ngithemba ukuthi abantu bazoyithakasela kakhulu bazomangala futhi uThawo ngoba masonto ada kudala asishiya kuna 10 years asishile I voice buyaphi. Uyibuya uphucula kanjani ngoba akasekho lamhlambeni so
ubgebeng lo benbenza
ay technology manje asivumele ukuthi senze noma yini so we must use it yabona if yabona ukujabulisa abantu nokuthi i legacy Soul Brothers ingakhohlwakali kalula.
Yeah.
Yeah, ihlale khona emadlebeni abantu nje nasemehlweni abantu yabona.
No way. Ngiyathanda ake sithi ukuthatha ikhefu kancane kukhona esikuphathele kona.
Okay.
Kunomuntu nje okuthanda kabukabi.
Okay.
So masibuya soqhubeka naye ingxoxo but ke sathi shwe $8 kancane. This is the hangout with Uqhawe wakaqwabe aka Mcondo Bomvu manyathela ngeyinalidi pasopho mhlabu zotshobheka. Samba naye ke uMoso Mnyama. Black Moses.
Yeah. Yes.
Baba sikuphathele umfowethu lana uyifan yakho enkulu.
Okay.
Nathi sambona ku TikTok lapha na shaya isiginci ecula ingoma zenu sabona thai ngoba uyeza asale sesimsondeza naye.
Okay.
Akukhombisa ukuthi KZN Bella sikuthanda impela.
Awu.
Sikuthanda impela. Liza mfowethu. Ngicela ukuthi uyithule kubaba uze akwazi ukuthi ubani.
Okay, angibingelele nje kakhulu kubalaleli. Ngibingelele nobaba uFabu babungwenya. Ngibingelele
okay,
na wonke abantu abakhona. Mina ngulizi Sibongo ngokacele. So wale Shepstone.
Okay.
Yeah, ngokufunda ngifunde eSITV College.
Okay.
Kamela ke campus. These are my lectures.
So,
the popular music studio work.
Okay. Yeah.
So, normally, growing up, I was very kind. Turned out with Soul Brothers. I have an uncle, But what's the time before the stairs? If we get into the weekend, it's on Lupusho, and Galizant, Galizant. We keep really picking up on the Zalingum. Gonna lay repeat our little album, let's see, the music lives on. Let's stand.
Okay.
Yona nje kakhulu ayithanda wena amagcina sengiyithanda ke ngazi kanjalo nje umbhaqanga nje misulalela kakhulu ekhaya. So yeah. So ngiyajabula kakhulu sengijabula nokuthi ngikuthintile usho ukuthi ugcobo sengilithathile. Shuthi sengilithathile ugcobo. Shuthi njani? Konke kuzoba kuhle nje ngiyajabula kakhulu baba.
Ngiyabonga namncane.
Yeah.
Ngiyabonga futhi ukubona intsha engangawe ithanda lo music wethu.
Yeah.
Abanye bathi music wamakhehla. But awuphuphi lo music
esiwupheli.
Acawupheli.
Because into ebalulekile i-message.
Message.
Into ebalulekile.
Kakhulu.
Because nathi mesikhuma uma usukhula uyabona ukuthi le ngoma lezi ebeyidlalwa ubaba bethu noma lomo bethu. Uma usuqa sokhulu kawulela ukuthi why uyidlala le ngoma ngaka.
There's something.
Now so khulile phezu uyayibona impilo uyabona ukuthi ya nami ngilise ngerelate manje. Ngase sikhathi ukuthi ningane necula right now we relate. So kakhulu ngiyajabula kakhulu.
Hayi siyabonga cwele.
Konto mphathele yona namhlanje.
Yeah, ikhona nje ngifuna umdlalela nje ngoma yakhe i1 eyodwa nje kuphela.
Okay.
Udlala nje yona. Then yeah.
Khulile.
Bese siphindele emuva eShape 16. Ngiphuma khona.
Hey, ngiphuma kude.
Ngale kude nangala muso ngale kude.
Hayi asizwe mfana.
Lena ke la kule album le ethi the music lives on. Yeah, it's done. It's fine.
Okay.
Ngabe iphutha lam lenzo ukuthi singezwani sandwa mina ngicela uxolo kuwe uma ngabe iphutha lam lenzo ukuthi singezwani sandwa mina ngicela uxolo kuwe Tanda sami Ntelo kole Tanda sami Ntelo kole Tanda sami
Ay.
Siyabonga kakhulu. Yabona ingoma ezinjengalezi ezingeke zaphupha.
Kakhulu.
Mangicabanga futhi le ngoma sayo recorda ngo 1983 if I'm not mistaken. 1983, yes, yakudala kule album Isicelo.
Yebo.
Yes. So siyabonga kakhulu ukuthi ifike la ukuthatha le ngoma uzuyenze ngendlela yenza ngayo. Futhi siyafisa ukuthi intsha engangani ibuyisithathe le ngoma noma ingasishintsha kancane is improve according to bona bayizwa kanjani.
Yes.
Yebo, lokho siyakufisa siso brothers ngoma zethu zingapheli. Yebo, anize revamp nani nizenze ngendlela i-onta ngabenu bazosiza ngayo.
Yebo.
Yeah.
So mina nginombuzo nje.
Okay.
Ewuthi kuphela.
Hayi ungabuza,
sambe siphindele.
Usegonqakile.
Okay.
So nami njengomculi as an artist.
Mhm.
Ungenza njani ukuze ngifike to a point whereby mengabe ngiqala ngithi ngirelease music wami?
Yeah.
Uhlala ungaphuphi.
Yeah. Firstly message nombushilo.
Yeah.
Amagama anga kuphele. Yebo, ungaculi ngotshwala nentombi kuphele.
Yebo.
Yona cula nje ngento ezoyenzeka nasezukulaleni zakho.
Yebo.
Zo understand njengoba usho nje ukuthi wena babakho bethanda ukudlala kakhulu lengoma. So yangena kuwena up until manje now uyasuyacula nje.
Yebo, yebo, yebo.
Yeah. Nokuthi ke futhi uyithande lento oyenzayo. Uthando nje kakhulu. Olwenza ukuthi into nento yenzayo ukwazi ukuqhubeka ngayo ube ne vision ukuthi mina ngifuna after 10 years ngibe sengije
yebo
njengathi nje bokwenzeka mina bengifunda ingoma ezintsha every day ezalezi abo Jimmy Smith
yeah
ngasitshela nje namhlanje ngifuna ingoma entsha kusasa ngifuna ukufunda ingoma entsha yabona kanjalo usuke une vision ya lento uyenzayo ukuthi ufuna ukuqhubeka ngayo ungadlaleli nje ngoba udlalela abantu lapha
yebo
dlala nje lento futhi ibe senhlizweni yakho
yeah nepractice kakhulu
nepractice kakhulu uzinike isikhathi neinstrument yakho
yeah communicate nayo
bond
nayo
bond nayo vele otherwise ayikho zokuhlona
ha ngingilaye ngiyabonga
Awusena emi yimbuyeleki. Jinjinsu musubuyele Shepstein nje inhliziyo iright.
Hayi sekuright bathi kakhulu. Balalela kodwa vele balalela napho because bayazi ukuthi ngikhona la. Especially ama students ngifunda nawo lapha eside Smith College balalela bayazi ngila.
Okay. Ubambe lapho mfana wami manje wayese ayikinto zokhlona.
Hayi kulungile hayi.
Sure.
Kulungile.
No hayi. Siyathanda kushuthi baba mubuka. I generation elandelayo iza kanje iza isayiphethe sound yakho khona lawo ongafuni khona ukuthi iphutshukele kwabanye beyisebenzisa ukuncishana naye uma ngabe usubona beshaya kanje kutsini kuwena
angikhumbuli ukuthi bengifihla something angikhumbuze mhlawumbe
khona la ivido
oh
eh what's khona ungafuni ngisho ukusebenza nabantu bangaphandle ufuna nje iSoul Brothers.
Mhlambe ezama ukuchaza ukuthi ngithanda lo mculo lo weSoul Brothers.
No.
It's not that bengafuna ukusebenza nabantu amaphandle. And again, kuyasijabulisa, siyafisa nathi. Yabona, siyafisa ukuthi lo mculo wethu weSoul Brothers udlalwa abafana abancane uthuthuke. Yabona, uvuleleke. Futhi sometimes bawucula la ngesiNgisi, kungabe isiZulu all the time. Yes.
Nangezinye ilimi futhi.
Nangezinye ilimi futhi. Wena mfana uzo expand ufike nakubantu bese ngacabanga ukuthi ungafika khona. Futhi into enhle kakhulu kuyazi ukuthi music wa la South Africa. We're not copying anyone from maybe overseas or something. Yabona lento efana le yona yasibeka nathi until kube nje ngoba sasicula ngesiZulu vele right draw. Yabona manje ke sekuyisikhathi sentsha ukuthi iexpand kakhulu noma ngafaka isilungu it's fine.
Yeah.
Yes.
No way. Ngiyathanda ngicansi ngoba ngengabona ukuthi ngathi nesikhathi siyashaya ngingazi ngigejwe ibanwe. Kodwa sibongile ukuthi ufike November 28 iyaphuma impahla enkulu.
Yeah, kusasa nje from 12 ebusuku abantu banga stream bazoyithola kuyashisa.
Hey bo sesi la kutwa khona siya stream manje.
Akusathe
ngama CD.
Akusathe ngama CD naloko futhi siyakujabulela ngoba manje lento isavulona umculo ngoba nomuntu ose UK noma kuphi akwazi ku stream kusasa nje.
Yeah.
Yebo nangiqala bekufanele uzuthumela ama CD aye Cape Town aye Xofa imvaba aye yonke into. Manje ke
sovelutho.
Mhlaba wonke jikelele which is nice.
No, I say it's understandable kakhulu baba uthi ube khona bafethu kusasa iyaphuma ialbum.
Kahlahle
ngo 12 nje. Sicela ukuthi nibe ni ready akulali muntu. Siya celebrate 50 years of iSoul Brothers.
Okandakanda, yeah.
Okandakanda. Ama tractor.
Yeah.
Gcela. Hayi. Usuyahamba kahle baba ne banwe nje. Lindize kahle mphe.
Ngiyabonga. Ngiyabonga mfana wamqhabi.
Siyabonga nawe Lizwe mfowethu usuqhamuke. Sibonge baba. Sibonga kakhulu. Hayi sivala lapho ke mlaleli. Khumbule mnawo ukuthi uyi artist usaqhamuka and isiqiniso sokuthi i message yakho ayihlali kuphele kutheni ukukhuluma nabantu besimame kuphela. Akube amazwi angapheli. Uyithande nento oyenzayo. Sivala lapho ungayindawo stay tuned sobuye.
This is a MUT Radio podcast.